nga kasareri omulwani abana no mupima no mugerera butabwaliba bomusomesa kumuteka seresa bomuyanja era ngomuwabula bomubulira nti ekibi mukama akikyawa tubalera abaana mumpisa ennungi ezimuja tukimanye nti yesu yennyini baffe yabatuwanga birabo abayitakitibwa erife ababazaalira atugamba nti abaana b'abaana emirangule eri abakadde tubalera abaana mumpisa ennungi ezimuja tukimanye nti yesu yennyini baffe yabatuwanga birabo abayitakitibwa erife ababazaalira atugamba nti abaana b'abaana emirangule eri abakadde ekintu ekyatulema tetugunjula so tubangula tubatendeka kyetuli kibe kirungi oba kyesisiwaza olukimanya tezimbi tuzirina nga tubalaga butya bwezisaasaana tebayiga gye ziva na butya bwe ziwera tubalera abaana mumpisa ennungi ezimuja tukimanye nti yesu yennyini baffe yabatuwanga birabo abayitakitibwa erife ababazaalira atugamba nti abaana b'abaana emirangule eri abakadde tubalera abaana mumpisa ennungi ezimuja tukimanye nti yesu yennyini baffe yabatuwanga birabo abayitakitibwa erife ababazaalira atugamba nti abaana b'abaana emirangule eri abakadde kirungi so si kutulugunya emirimu gye tubawa tugigerenga ku myaka gye balina omupimira nga tanoomubalirira bwakoowa kitufu nawummulamu emmere gyaweebwa nayo nga yeegasa tubalera abaana mumpisa ennungi ezimuja tukimanye nti yesu yennyini baffe yabatuwanga birabo abayitakitibwa erife ababazaalira atugamba nti abaana b'abaana emirangule eri abakadde tubalera abaana mumpisa ennungi ezimuja tukimanye nti yesu yennyini baffe yabatuwanga birabo abayitakitibwa erife ababazaalira atugamba nti abaana b'abaana emirangule eri abakadde abaana b'abaana emirangule eri abakadde abaana b'abaana emirangule eri abakadde abaana b'abaana emirangule eri abakadde